Woshi. Hai. Kipenzi changu, naomba nikuulize. Zawadi gani mimi utaniletea? Kipenzi changu, naomba nikuulize. Zawadi gani mimi utanibebea? Kama kuzaliwa, wewe unajua. Nimezaliwa leo mpaka nizaa najua. Kama kuzaliwa, wewe unajua. Nimezaliwa leo mpaka nizaa najua. Sitaki zawadi iwe asili. Sipendi unipe kipindi tuko wawili. Sitaki zawadi iwe asili. Sipendi unipe kipindi tuko wawili. Nataka zawadi kila mtu aione.
Weka tena.
Ai.
Timatini.
Zawadi yako mpaka godi aione. Happy birthday. Ai. Happy birthday.
Yeah.
Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Wewe.
Happy birthday.
Yeah.
Happy birthday.
Timatini.
Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Umo umo.
Happy birthday.
Timatini.
Happy birthday.
Wewe.
Happy birthday. Leo nimezaliwa. Happy birthday.
Mama mama.
Happy birthday.
Leo tini.
Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Wewe.
Wosh. Hii ni kwa niaba ya wale wote waliozaliwa siku ya leo. Ai. Wapi babu tare? Salimia kubwa fera. Ai. Ni kitu gani baby unakusudia? Ungeniambia nipate kujua. Ni kitu gani baby unakusudia? Ungeniambia nipate kujua. Kama ni maji utanimwagia. Kila zawadi na mimi nasubiri.
Wewe.
Kama ni maji utanimwagia. Kila zawadi na mimi nasubiria. Sitaki mimaji ile michafu.
Wewe.
Ili baadaye na mimi nitoe harufu. Sitaki mimaji ile michafu.
Mama.
Ili baadaye initoke harufu. Nataka mimaji ya mwendo kasi.
Wewe.
Ili na mimi jamani niwe smart. Nataka mimaji yale masafi. Ili na mimi jamani niwe smart. Wosh. Happy birthday.
Hai.
Happy birthday. Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Weka tena.
Happy birthday.
Mama.
Happy birthday.
Wewe.
Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Sema tena.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Weka tena.
Happy birthday.
Mama.
Happy birthday. Happy birthday. Leo nimezaliwa.
Okay.
Wosh. Nikwa niaba. Wapi lafa lafa, lafa lafa, salimia gosokani mshelele. Ai. Basi Zuchu nawe ulete zawadi. Wema Sepetu nawe ulete zawadi. Ofisho Tunda nawe nataka zawadi. Mama Dangote nawe ulete zawadi. Salamu SK nawe ulete zawadi. Shishi baby ulete zawadi. Elizabeth Michael ulete zawadi. Jose Yobo ulete zawadi. Ai. Salimia mama Kuki. Bila kumsahau bibi Tifa Dangote. Likado Momo. Ai. Dada Zuu nawe nataka zawadi. Na mapenzi ulete zawadi. Wewe. Ai. Nakata keki yote sababu ya nye. Ah. Nakata keki jamani kwa ajili yenu. Nakata keki sababu ya nye. Nakata keki jamani kwa ajili yenu. Tufurahi kwa pamoja. Mimi kijana mwenzenu.